radio ijwi d'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugizweho na Venuste Nshimiyimana. Mwaka w'1994 umubyeyi yatandukanye n'umwana we w'umukobwa wari ufite imyaka itatu, batandukaniye Igoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, icyo gitwaga Zaire mu kwezi kwa karindwi. Uwo mwana yitwa Uwase Odile. Umubyeyi we Esperance Mukakinani aramushaka, atuye mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Kimisagara, akagari ka Kimisagara, umudugudu wa Muganza.
Narindi monshakisha umwana nabuze muri 1994 muburira hariya mu gihugu cya Kongo, cyari umwana mutoya ufite imyaka itatu.
Uwo mwana yitwa nde?
Yitwa Uwase Odile.
Kuki uvuga ngo yitwaga? Nkubaze uko yitwa.
Yitwa Uwase Odile nuko ntakimufite, murambabarisha.
Ntabwo ukimufite, ariko turimo turashaka irengero rye, turagira ngo twumve ko yatwumva mu gihe tumuganira, mu gihe tumuvuga, n'uwaba mufite akamenya aho ari. Mbwira, mujya gutandukana, mwatandukana, uvuga mwatandukaniye muri Kongo, yihe Kongo, mwari mu kahe gace, byagenze gute?
Mu kwezi kwa karindwi twari hariya Igoma, haruguru y'ikibuga cy'indege Kigoma. Hanyuma haje kuba akantu kameze nk'imyigaragambyo, hari akantu ka brigade y'abasirikare basa nk'abarase hejuru, ariko njye nari musigiye abantu twari kumwe. Hanyuma barasa ngo hejuru barashe, abandi barirukanka, birukanse bibagirwa ko umwana bari kumwe. Nahise ngaruka ako kanya, nari ngiye gushaka ibyo kubatunga abana, hanyuma nsanga barimo barashakisha nabo umwana bamaze kumubura, nyine birukanse barimo bakijarajara aho hafi dore nko mu minota 30, bye bibaye nko mu minota 30. Hanyuma ubwo nakomeje nirukanka aho ngaho hose, ngenda mbaririza, hari imodoka yari irimo ivomesha amazi, yazaniye impunzi amazi, mpaca mbaririza, barambwa batari kwa umwana rura aho hafi arimo arira yaburanye n'ababyeyi. Ariko hari imodoka zarimo zitambuka hano za Croix Rouge, zarimo zifata abana batandukanye n'ababyeyi, birashoboka ko yaba yamufashe kuko twakabonaga kajarajara hano hafi. Ubwo nakomeje kugenda uwo muhanda wose, nsa nkubaza mpamagara, niko byagendaga icyo gihe, ariko mbura umwana.
Bari bakubwiye yuko ari imodoka ya Croix Rouge yamutwaye, wigeze ujya ku biro bya Croix Rouge cyangwa se aho bari bafite amasantere yakira abana, wigeze ujya kuri ibyo bigo kubaza?
Muri ako kanya ntabwo nagiyeyo, kuko urumva nitwo twe tukigera hariya dufite igihunga tutanabisobanukiwe. Ariko nyuma mbere yuko mpunguka, kuko n'ubundi ndahungutse mu kwezi kwa cyenda kuriya mwaka w'1994, nagiye aho bita Ikatare, muri za ruferina zari zihari, muri ruferina yari harimwe, cyari ikintu cy'igishitingi bageze bashyiramo abana batoya babuze. Ngerageza gushakiramo, guhamagara warahamagaraga, utwana twose twari tunzinya, twose tukitabira rimwe, ariko sinabasha kubona umwana wanjye. Naho nabashije kugera kuko mu kwezi kwa cyenda nahise ngaruka mu Rwanda. Hanyuma ngeze mu Rwanda, ahantu nabashije kugera nshakishiriza ni muri CFL. Yari irimo ikorera hano mu Kiyovu. Niho nabashije gutanga imyirondoro, ariko nta gisubizo nabonye.
Hari n'ikindi kigo cyakiraga abana b'imfubyi cyari ku Gisenyi. Byari byinshi mu Rwanda muri icyo gihe. Hari n'ikindi cyari Cyangugu, hari n'ikindi cyari Butare. Aho hose ntabwo wigeze uhagera warebeye gusa muri CICR Kigali?
Nabashije kurebera muri CICR gusa i Kigali, nta handi nabashije kugera.
Abo bantu wambwiye wari usigiye Odile ujya kushaka ibyo gufungura, bakubwiye ko bamubuze kubera ko bose bagize igihunga bakibukanka bakamubura, bakubwiye ko byagenze gute kugira ngo batandukanye nawe?
Mura kukanya aho twari dukambitse hari aho nanjye sinari ngiye kure yaho ni hafi aho hari mu ngo z'abaturage ni ukuvuga ngo babaye nk'abirukansi bavaho nk'uko wakwambuka umuhanda ujya mu hakurya hanyuma isaku rw'amasasu bari barashe mu kirere rushize cyangwa wenda n'ibitoyi barasaga sinzi bahita bagarukaho kuko nakubitanye nabo bagarutse aho twasaga nk'aho dukambitse dutegereje gatoya barambwira bati yo turirukanse twibagirwe ko dira twari turi kumwe turirukanse ko ni igikapu cyanjye cy'imyenda bari bakijyanye atari ko tubuze umwana uko bigenze kuko muri iyo minota yari mike byari ku manywa y'ihangu byari amasaha ya saa tatu n'igice saa yine nta nubwo yari kuba arenze aho hafi cyangwa se n'umujyane aharenze kuko njye ubwo nahise mfata inzira yose nsa aho ngenda mpamagara bwari bwo buryo bwo gushakishamo iyo umuntu yabaga yaburanye n'uwe bwari uburyo bwo kugenda uhamagara ati nta muntu ufite umwana twa gutya ko nabuze umwana gutyo haba hari umufite akavuga ati hari umwana afite hano ngwino urebe ko ari uwawe muri ako kanya naciyeho ni nako abo banyamugezi barimo bavoma amazi iyo modoka yari yazanye amazi bambwiye ati hari abana Croix Rouge modoka irimo kugenda itoragura kandi akana kariraga kabuze ababyeyi kahoze hano kagenda hano ati kireka niba iyo modoka yagatoraguye n'ayo makuru nabashije kumenya muri ako kanya
ibyo aribyo byose niba atanatoraguwe niyo modoka ya Croix Rouge ntihabuze umusamaritani w'ingeso nziza wamubonye akamuterura akamuheka byabayeho kenshi nakunze kwakira abantu benshi hano mu kiganiro agasaro kaburaga babonye abana barabaheka babatahanye Rwanda barabarera barabakuza ubu nabo turimo turabashakira ababyeyi kandi bakababona none mfasha kugira ngo umbwire umukobwa wawe Odile uko ameze yari mutoya ni umuzi kurusha abandi mumbwire uko abibonaga cyane cyane umbwire nk'ikintu yaba yifiteho ku mubiri cyaba ikibibi se bwa bumanzi ntazi wowe wenyine uzi nk'umubyeyi akantu yaba yifiteho ku mubiri yakwiyumva akimenya cyangwa se n'uwaba yaramureze akavuga ati umwana koko mutora ni uko yari ameze ku mubyeyi wamuvuga ni ko ari
umwana wanjye rero wa Seudira yari umwana w'imibiri yombi yari umwana ufite uruhanga rurerure ufite imisatsi myinshi ubona ko yari buzagira imisatsi myinshi hanyuma yari umukobwa w'amaguru manini ikindi kimenyetso yari afite sinzi niba yacibuka yari afite munsi y'ibere ahantu ubona ko Imana yari igiye gushushanyiriza ibere munsi y'ibere sinibuka ngo ni iry'iburyo cyangwa ibumoso ariko ako kantu kasinye y'ibere ryari rigiye kuba munsi y'ibere rye nyirizina kari gahari ikindi namubuze yambaye ikanzu y'ubururu yo mu gitenge cya ubona ni ibara rya kontoni ariko iri mu gitenge harimo ibara ry'umweru rijya kuba igishyimbo cy'igitonore ibere ry'igishyimbo cy'igitonore kidatonoye iryo bara ryari riri mu gakanzu yari yambaye k'igitenge ikindi yari yikenyeje karanje k'umweru de ko nari musize arimo akikenyeza nk'umwana ari gukina nubwo buryo ikindi yari afite inkovu ku muntu ariko ntekereza ko yaba yarasibanganye aho yari yaraguye agasa nk'uwirumye wenda ntekereza sinzi niba iyo nkovu yaba igihari
none niba Odile Uwase ni umukobwa mwatandukanye mu kwezi kwa karindwi 1994 mukigera muri Congo muratandukana akiri muto yari igitambambuga niba kumva nyuma y'imyaka 30 mutari kumwe nk'umubyeyi ni iki ushaka kumubwira
icyo nabwira Uwase Odile
kumera
namubwira ko twamukumbuye namubwira ko mukunda cyane kandi igihe cyose nkurwa intimba nawe yabaye akiriho Imana yaramurinze yakumenyesha ndahari hari murumuna we twamwitaga Tantine ariko yakundaga kumwita Tine n'uwamukurikiraga mugwanga mu ntege yamwitaga Tine hanyuma hari musaza we witwaga Tente yajyaga we yarazi kumuhamagara Tente n'abavandimwe be bamubwira ngo barahari kandi baramukumbuye bifuza kongera kumubona yego nanjye ndahari nka mama we Imana yo mu ijuru niba yaramurinze isongere kuduhuza nawe amaso kuyanze
Madame Esperance Mukakina ni komera ndagukomeza kimwe n'abandi babyeyi ibi n'ibihe babikomeye kuri mwebwe ababyeyi mwabuze abana banyu kugeza ubu mukamutazi aho baherereye Mutara bonye akanya ko kugira ngo mubavuge muruhutse umutima kandi Imana nibishaka ikoresheje kino kiganiro agasaro kaburaga kuko mubone akugasaro kabahora ku mutima ndagushimye cyane kuba warategereje kintu gihe kugira ngo uze mu kiganiro ndagushima ubutwari wagize bwo kugira ngo ubivuge neza byumvikane kandi ubishyizemo urukundo rwa kibyeyi ngaho rero wakoze kuza mu kiganiro nkifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane namwe Imana yo mwijuru ibahe umugisha kubw'umurimo mwiza mwahisemo gukora wo kugerageza guhumuriza ababyeyi nkatwe twahuye n'ikibazo nk'iki ngiki
shaka gasaro kawe muzakabona maze rero shaka gasaro kawe muzakabona wicike intege shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe muzakabona
turi mu Rwanda mu kwezi kwa kane umwaka w'1994 umubyeyi wari ufite umwana w'uruhinja w'amezi atatu yaburi birengero uwo mwana Théogène Rukundo yarerewe kwa nyirakuru amakurazi nayo yahawe n'abantu batandukanye uwo mubyeyi witwaga Yuliana ntarindi zina rye tuzi yaratuye muri Gishwati afite umugabo witwa Munyankwiro wagusitira akaba yari veterineri arashakishwa rero n'umwana we Rukundo Rukundo atuye mu karere ka Nyabihu umurenge wa Rurembo akagari ka Rwaza mudugudu wa Kamenyo ya kabiri amaze imyaka 30 ashaka mama we
nifuzaga kumwafasha mukamuzana mama wanje tumaze imyaka 30 tutabonana kugeza uyu munsi nkaba ntazi ngo ari hehe
iyo uvuze ngo mumaze imyaka 30 mutabonana muherukana ryari
duherukana muri 94 twaje gutandukana ubwo Jenoside yabaga hano mu Rwanda ansigira famiye yo kwa papa yanga ko nakicanwa nawe
muri 94 wari ufite imyaka ingahe
yewe nari mfite amezi atatu
ibi ngibi umbwira ninde wabikubwiye
nyogokuru na sogokuru babyara papa
bari batuye hehe
ubu ngubu batuye mu karere ka Nyabihu umurenge ni Rurembo akagari ni akarwaza umudugudu ni Kamenyo ya kabiri
none se muri 94 papa wawe na mama wawe bari batuye
muri Gishwati ubu ngubu ndumva hasigaye hari ishyamba yego hatewe ishyamba ubu ngubu
bakoraga mu iki papa wawe yakoraga iki
papa wanjye yari umuveterineri avura inka
yavuraga inka zande muri Gishwati hari abantu benshi bafite inka hari za leta hari z'abantu baba bafite ibikingi yavuraga zande nimba barakubwiye
yavuraga inka iz'abaturage ku giti cyabo ntabwo yavuraga iza leta
wawe izina rye ni irihe yitwaga nde
twaga Munyankwiro Auguste bakundaga kumwita rya gatonda
mama wawe we yitwa nde
izina ryenze ni rimwe nakoze bambwira ko nabo izina bari bazi ari Yuliana akunda kumwita Yuria
hanyuma 94 Jenoside itangiye mama wawe aragufata akujyana kwa sebukwe arababwira ati uyu mwana nimumugumane genda ngiye
byasabye ko ansigira papa we aragenda papa niwe washikanye kwa sogokuru batekereza uko bigenze kubera ko na papa aje gupfa muri 98 urumva nawe nkiri muto ubwo nyine nakuze babimbwira uko nguko
ndagira ngo nongere nsobanukirwe neza 94 mama wawe ari kumwe na papa wawe. Jenoside iratangiye, mama wawe agusigiye papa wawe, we aragiye, yaragiye he?
We yumvaga ko ahunze kubera ko nyine yari arimo arashakishwa ngo bamwice, aravuga ati n'ubundi kugira ngo banyicane n'uyu mwana wamusigara nawe ningira amahirwe nkarokoka tuzongera duhure nitudahura ngo nyine Imana izakora ibyayo. Nayo niyo magambo bambwiye ko yamubwiye.
Hanyuma papa wawe ari ku mugore we aragenda ataza aho agiye aragusigarana, ntabwo ndibusobanukirwa kuki atagumye mu rugo kugira ngo niba ari nabo bicanye nibahagera noneho amukingire amukize, kuki yamuretse akagenda yarazi ko agiye he? Ikibazo umaze gukura warakibajije?
Ntabwo nakibajije kubera ko abona ari buze kukibaza ari papa, kandi ntabwo yari akiriho. Ntabwo nari buze kukibaza umukecuru n'umusaza, kandi nabo nta makuru menshi babifiteho. Ibyo nagerageza kubabaza nasangaga nabo nta kintu babiziho.
Ibyo ngibyo bagerageje kukuganiriza nk'umwana bakubwira ibyabaye, ukuramo iki wowe, niki wumva mama wawe yaba yaragiye agana he?
Ntabwo namenya ngo yagiye anyuze kubera ko nta muntu wundi nzi wari uhari ku buryo amakuru y'ibintu wenda byabaye icyo gihe, cyangwa se wenda n'ukuntu bari babanye. Umukecuru n'umusaza nabo bari abantu b'icyo gihe, nta makuru arenze ayo ngayo naba mbafiteho.
Wigeze utekereza kunyarukirayo? N'ubwo bwose ubu hari ishyamba ariko abaturage bari baturiye mu Gishwati bazi umuveterineri wabavuriraga inka, bashobora kuduha amakuru bakadufasha kumenya uwo mudamu witwaga Yuliya niba akiriho, bakatubwira aho yagiye, se niba atakinariho ariko bakaduha amakuru kugira ngo dushobore kumenya umugore wa veterineri wavuraga inka zo mu Gishwati z'abaturage nk'uko ubimbwira, kugira ngo tumenye uko byagenze. None nakubazaga, wigeze utekereza gusubira mu Gishwati ngo ubaze abaturage nimba hari amakuru baba bafite kuri mama wawe?
Nigeze kugira icyo gitekerezo, ariko hari umugabo umwe wari bumfashe mu iyo nzira yo kuba yangeza ahantu wabaga, nibura nkagira amakuru y'ibanze nangiriraho nshakisha ibijyanye na mama. Ariko yaje gupfa mbere y'uko uwo munsi tuba twasezeranye wo kuzamfasha akaza akanjyana akahangeza ugera, kuko Gishwati ni ngari. Sinamenya ngo bari bari muri Gishwati wenda igana ku karere ka Ngororero, sinamenya niba bari bari muri Gishwati igana ku karere ka Rutsiro cyangwa se Akanyabihu. Gishwati ni ngari, njyewe ubwanjye wakoze nyuma yaho sinamenya ngo bari bari mu kihe gice. Uwo mupapa rero yemeye kumfasha, birangira yitabye Imana mbere y'uko bigerwaho.
Reka twizere ko hari abantu bari bwumve kino kiganiro agasaro kabura gano ku Ijwi ry'Amerika bakamenya papa wawe ndetse na mama wawe bakaba bamuzi. Ariko muri kano kanya ngiye kugusaba kwisabira abantu bose bazi papa wawe bamumenye abo yavuriye inka, ubasaba icyo ushaka, n'iki wumva bagufasha babwire. Ubu ngubu hari abanyarwanda benshi bakumva muri kano kanya Rukundo, uwakugeza mu Gishwati aho papa wawe yakoreraga, tukabona abaturage bamuzi bamwibuka, n'iki wababaza?
Ikintu nababaza kandi n'icyo nasaba umuntu urimo kunyumva wese, izi saha habaye hari amakuru arenze ayo afite yamfasha akayama, kuko yaba nkoreye igikorwa cy'ubutwari cyane, kandi icyo gikorwa yaba nkoreye cyamfasha gusobanukirwa ibyo uyu munsi ntasobanukiwe. Papa wanjye amazina ye ni Munyankwiro Auguste, bakundaga kumwita Ryagatonda, aho mama wanjye izina rye nzi ni rimwe ni Yuliana, bararihinaga bakamuhamagara Yuliya.
Niba mama wawe Yuliya akiriho, akaba yararukutse, akaba atarashoboye gusubiraho mu Gishwati, akaba atarashoboye kujya kureba kwa sebukwe, sinzi abari bamuzi mbari yararunguwe ku buryo buzwi, ni iki wumva ushaka kumubwira Rukundo?
Ikintu namubwira, yakwihangana mu mpuhwe za kibyeyi, nibura akanyereka nanjye nkabaho nzi mama wanjye ngo yasagate, kuko uyu munsi sinzi ngo yasagate. Ibyo nyine birahagije kumubonaho nkamenya uwampaye ubuzima
ngaho rero Theogene Rukundo ukomeze utegereze wizeye ndagushimira kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga amahoro y'Imana
nabane namwe kandi murakoze kudufasha mani barindi
ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga mu kwezi kwa karindwi umwaka w'1994 umwana w'umuhungu wari ufite imyaka 23 witwaga Isaias Hitayezu yahunze u Rwanda yerekeje muri Congo anyura muri Centrafrika nyuma ajya muri Cameroon yakomokaga muri komini ya Rusatira mu cyahoze ari prefecture ya Butare mushikiwe Mukandekezi Domina yaje mu kiganiro agasaro kaburaga mushaka tuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Kimisagara akagari ka Kimisagara umudugudu wa Byimana
ndi gushakisha musaza wanje witwa Hitayezu Isaie ahunze 94
yahunze ajya he
abamubonye bambwiye ko yahungiye mu gihugu cya Kongo cyo gihariza yihe
hanyuma kuva icyo gihe cyose ntiyongiye kugaruka mu Rwanda
oya ntabwo yagarutse ntabwo namubonye
ahunge yajyanye nande
ntabwo nzi umuntu yajyanye nawe ariko iwacu kuko ari Butare hari ahantu nagiye banire ku muzungu nawe wari warahunze njya kumubaza amakuru ko yaba azi amakuru ye arambwira ngo amuheruka yarahungiye ntabwo agiye mu nkambi ngo yahungiye mbese mu giturage muri Congo hanyuma ngo ajya i Brazzaville ya Centrafrika
none se yarafite imyaka ingahe muri 94
yari yaravutse muri 71
hanyuma se uwakubwiye ko yagiye muri Congo Brazzaville we yakubwiye ko yagezeyo ryari
ntabwo yambwiye umwaka ntabwo yambwiye igihe yarambwiye ati twari turi kumwe muri Congo arambuka ajya i Brazzaville atari ko andi makuru mfite nuko ngo icyo gihe yavuye i Brazzaville ajya muri Cameroon
ntabwo yakubwiye uwo bajyanye yari yararongoye yarakiri ingaragu
wageze arambwiye ko ngo ageze aho ngaho muri Centrafrika ngo yari afite umugore icyo giye batashyizeranye ngo babyara umwana umuhari. Ariko ubwo ngo yamusize aho ngaho muri Central Africa ngo ajya muri Cameroon.
Muri Central Africa cyangwa se muri Congo Brazzaville?
Ndumva yarambwiye muri Central Africa hari.
Ndumva umuntu waguhaye amakuru asa naho ayazi. Muri Cameroon yakubwiye umujyi yagiyemo, yakubwiye niba yaragiye Douala, yakubwiye niba yaragiye Yaoundé, yabera ku myambi yaragiye.
Umujyi yambwiye yarambwiye ngo yagiye nyine gutyo muri Cameroon.
Ariko ngo yagiye wenyine uwo mugore bashakanye amusize muri Central Africa.
Yego.
N'umwana.
Ngo umukobwa.
Mbese urambwira ko mwakomokaga ibutare, ibutare mwakomokaga muri iyo komine?
Rusatira.
Muri iyo seyiteri?
Nyakato.
Naho serire yanyu ari iyihe?
Yari ya Mahembe.
Papa wanyu yitwaga nde?
Yitwaga Ribakare Stefano.
Naho mama wanyu?
Yitwaga Mukabaziga Verediana.
Hari abandi bavandimwe mufite aho ngaho i Huye, aho ngaho i Rusatira, hari abo muhafite?
Kugeza ubu nta muntu uhari. Hari mukuru wanjye wari warasigaye ku isambu arimukajya ahantu ku Rusumo, nta wundi muntu rero wasigaye.
None uyu umusaza wawe ajya kugenda ahungira muri Zaire kugira ngo mutandukane, byagenze gute kugira ngo ntiwongere kumukiryera? Bya ntiwaho hantu mwatandukanye ni hehe?
Ngiwe nari narashatse.
Yego.
Mba mu rugo rwanjye nyine. Urumva iwacu hari aho ngaho ibutare.
Yego.
Nyine narashatse umugabo wo ku Kibuye. Ubwo rero urumva ko intambara yarateye nyine gutyo, abantu baratatana barahunga, mpunga nturutse iyo ngiyo ku Kibuye, nawe rero ahunga kurumva ko amakuru nayo amenye nyuma nyine kubera tutahunze turi kumwe.
Hashize imyaka myinshi, hagiye gushira imyaka 30 iruzura uyu mwaka. Utandukanye na musaza wawe Izayashi Hitayezu, ndahamya kutanamirukaga, urumva ko wari warashatse ku Kibuye. Muri kano kanya niba kumva hano ku Ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga, niba kumva niki wumva ushaka kumubwira? Uha makuru yo mu Rwanda, mubwire rwose iki kuri ku mutima. Uyu ni wa mwanya wo kwandika ibaruwa y'urukundo, ufite umunota umwe, yandike.
Icyo namubwira ni uko mukumbuye kandi nkeneye kumenya amakuru ye. Niba usa naho yankurikiraga, abandi bavandimwe nta n'umwe mbona, gusa nifuzaga ko yaba ariho yambwira amakuru ye ko ariho, tukaba twavugana.
Ndahamya yuko arimo atwumva muri kano kanya. Ndasaba cyane ngo Imana ibe imuragiye, ndasaba cyane kugira ngo azabe mu bantu bazafata iya mbere yihuta agahamagara hano ku kiganiro Agasaro Kaburaga ku Ijwi ry'Amerika kugira ngo nshobore kubahuza. Bizanshimisha kugufata mu mugongo ukongera ukabona umuvandimwe. Ndagushimiye cyane Domina Mukandekezi kuwafashe kandi ukanyukaza mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Ntabwo twashoboye kuvugana mu cyumweru gishize, naraguhamagaye ndakubura, nawe ukampamagara ukambura, ariko niko bigenda, tugomba kubyihanganira. Icyangombwa ni uko tubonana tukaganira. Mbifurije amahoro y'Imana.
Rwose murakoze, Imana ibahe umugisha, kandi rwose Imana izadufashe kugira ngo imirimo yanyu ijye ihora itera imbere.
Urakoze cyane.
Shaka Agasaro Kawe uzakabona, maze rero Shaka Agasaro Kawe uzakabona, wicike intege. Shaka Agasaro Kawe uzakabona, Shaka Agasaro Kawe
Rwanda, umwaka w'1998. Umwana w'umukobwa witwa Clementine Uwicyeza, bakundaga kwita Mwiza, yavuye iwabo ajyana n'umuvugabutumwa. Yari afite imyaka 18, yigaga mu ishuri ry'Inyagahanga, ajyana n'umwarimu we Serutaro Serge. Kuva bajya mu giterane cyabereye i Rutare mu kwezi kwa 7 n'abandi bana, abo bana bose barimo Clementine Uwicyeza bakigiyemo ntibagarutse. Nyina wa Clementine Wicheza ari mu kiganiro agasaro kaburaga yitwa Nyiramfikije Juliana tuye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata, bakaba bari batuye muri komine Rutare umurenge wa Kigoma ubu ni mu karere ka Gicumbi. Yaramaze imyaka igera kuri 3 ashaka kuza hano mu kiganiro agasaro kaburaga. Nshimishijwe no kukwakira.
Nene se nshimiye Imana.
Yego ndishimiye Imana.
Ntabwo uzi ko muri kiyashumwa ikindi cyashize, wari wambwiye ngo uzampamagara ariko wa gatanu.
Yego
ndangije ndategereza nirwa mpagaze ku musozi ndiranshobera, ubu nari navuze ngo ndongera njye kwandikisha nibyo umukecuru simbasha no kwandika.
Ariko rero naraguhamagaye umukecuru rwose ndakubura.
Yo ubwo ni ukubera mbaga ahantu hatagira rezo mani. Yo Mani shimwe kuba mpamagaye. Mani
naguhamagaye rwose inshuro eshatu ndakubura, ikiganiro kiratambuka.
Yes, ntakifite mani
nuko
ndarabikeshereje ndanabikeka. Yo wari wambwiye kuri ubu mpamagaye hagati ya saa sita na saa munani.
Yego narabikoze rero.
Ahantu rero hari rezo ndagende njya kuhahagarara.
Nibyo
ndahicara saa kumi n'imwe ziragera. Yo
urambabarira ariko rero narabikoze rwose burya.
Oya rwose ahubwo nanjye umbabarire, none se kwati nta marezo rwose nahoraga nyifashe mu ntoki.
Ni impamvu nagushyize muri iki cyumweru kugira ngo nzaguhamagare. Ndabikoze rero kugira ngo tuganire umbwire makuru y'umwana wawe. Wambwiraga yuko ari umwana mwatandukanye, ko hashize imyaka igera kuri nimba nimbuka neza nka 26 mutandukanye.
Yagiye bagiye 9/8
bagiye 9/8 ngo bagiye bajya hehe? Uwo mwana ninde? Yagiye ate? Yavuye mu rugo ajya he?
Uwo mwana wanjye yitwaga Ucyenza Clementine.
Yego
bigaga ku ishuri rya Nyagahanga muri Efu. None hari mu kwezi kwa karindwi rero bari kwa kundi barangije ibizame, kwa kundi baba barangije ibizame bategereje amanota. Uwabigishaga nyine aza yari umuzungu uvuga ubutumwa nyine babarokoshe. Bari na benshi atangira nyine bavana ku ishuri muri icyo cyumweru cya shomaje, bagenda ngo bavuga ubutumwa aho bageze basenga bagira bate. Yewe n'iwacu barahageze ariko bahaguruka iwacu aho ngaho i Rutare ku wa kane, kuko ni hari ntuye i Rutare.
Yego
bavuga ngo kwa gatanu barajya kuzana biruta. Bageze ahantu hagati mu gitarane i Rutare, uwo mugabo uwo muntuza wabo w'umwarimu wabakatamo kabiri aravuga ngo bamwe nibakibyumva ngo abandi nibabone aho ngaho ngo bazahuganya agahanga.
Ariko mbere y'uko ukomeza, uwo mwarimu wabo uwo muvuga butumwa yitwa nde? Ndagira ngo
tumenye. Yari umwarimu kuri iryo shuri.
Uwo mwarimu yitwa nde? Ndagira ngo abumve agasaro kaburaga muri kano kanya bumva ijwi rya Amerika iryo zina rye.
Uwo mwarimu yitwa Serutaro Serije.
Serutaro
Serije uvu yavukaga muri Kinyami mu cyahoze ari komine Kinyami, ahantu bita Ruvuri.
Ntabwo ntimukimubona, ntimuzi aho aherereye?
Ntabwo tuzi, nyine mu kugenda baragiye hashize nk'ibyumweru nka 3 nibwo pasiteri watwigishaga yavuze ngo bariya abantu ngo nabango ni imyuka mibi yabakoreshaga ngo ntabwo ngo ntabwo bavugaga ubutumwa ngo buriya ngo bariya ngo n'abadayimoni babakoreshaga. Ubwo natangiye ubwo mpita nkurikira ndagenda ngera ibyumva ndabaza reka data bibaho ngaho ngeze aho ngiye no ku ijwi rya Amerika rigikora ku iposita. Ndagenda ntanga itangazo bibaho buke bakajya banyohereza ibitabo biturutse i Burayi sinzi gusoma by'ibifaransa.
Nyuma gato ya mukecuru ubanza umbwire uwo muntu avugaga ko abo bantu bakoreshwaga n'amadayimoni aho ngaho izo za Rutare mwari mutuye, hari abantu bari bafite ububasha bwo kurwanya amadayimoni ngo twibwire yuko ari bo babazwa?
We yarabivugaga ngo bariya ngo si ubutumwa bavuga ngo ni dayimoni zibakoresha, abivuga ariko baragiye.
Ku buryo utekereza ko ashobora kuba aho baherereye?
Ubwo nyuma y'aho ikintu cyatumye nkomeza nanone icyo gihe narashakishije ngeze aho ndashoberwa ndasekeka. nibwo habonetse umwe akajya avugira kuri akajya hamagara bene wabo tuza kubimenya tukajya tumuhamagara tukamuhendahenda uwitwa Cecile ndahayo bajyanye bagiye ari benshi akajya hamagara naje dufata inomero ye nange nkajya muhamagara tukaza se muri hehe akaza ngo bari Uganda ngo kafashe muri kumwe nange bana ngo reka ngo ntabwaza aho bari ariko ngo arazashashisha bugende nawe nti niba barapfuye watubwiye nyatwe tukabimenya ariko ngo yango ngo ntabwo ngo simbizi ngo nange ndashakisha mbese ukumva ni ibintu harimo guhisha tukende mubwira nese wazalise nkaza Uganda noneho yenda nkakubwira tukagira ngo reka nta muntu nta bantu tujya tubonana nabo none se murihe aho hantu muri hari iki nyoberwa ibyari byo nabaza na bene babo bati natwe niko atubwira bukeye ndetse inomero aza kuyikuraho yayiku 2010 yayikuyeho noneho nkajya ngira agahinda nkavuga se uwo muntu wavugaga bagiye ari benshi hari washashire ndahayo hari uwitwa Gasafari Celestini nabo bavuna we yavukaga aho ngaho i Rutare mu murenge wa Kigoma n'uwitwa nundi witwa Uwahezi Burandina nawe yavukaga iutare ku mujyi n'ubundi witwaga Munganyi nawe yavukaga muri Komine Murambi abo nyabo na Serutaruwo rero Serije yari umuprofeseri wabo uko yagendanaho urabona intambara nibwo yari ikirangira mbura ahantu njya kubaza n'ubujije nabwo bukivangamo abandi nababwira seko mutamfasha ngo dushakishe bakambwira ngo reka ngo ubwo abantu barapfuye ngo ubwo ntibariwe aho wavugiye rero 2010 ndavuga ntese koko uwo muntu uko yavugaga kandi naramukurikiranye neza namubaza n'abantu babo nabo akabambaza kumva koko niwe abo bantu byaje kugenda bitugenda ntibaba bariho umuntu aza kumbwira agasharo kaburaga ubu nkushaka igihe kirekire gikomeye cyane guhera kuri isi kuri ka iba ari Kanyenzira iba Shitani Silasi
yesi Shitani Silasi Kanyenzira
Kanyenzira
hashize imyaka itatu ye
narababaye nararize nagize abagarya bose bahita yewe n'uyu munsi nakumvise saa kumi n'ebyiri
nibyo
icyo kiganiro nakimvise akaba ariho mba nkashaka tace nkayibura bakambwira ngo ni ngombwa umuntu avugira kuri tace yewe nacishije kuri no
kubanyamakuru kuri tace abakubwiye barakubeshya simvugira kuri tace
ubwo nagombye kujya kuyigura
nibyo barakubeshya mujye mpamagara kuri nimero mbaha iyo ndangije ikiganiro niyo yonyine
nagombye kujya kuyigura ni ukuri nawe bigenda cya Stanisha ntanga amatangazo nimaze gushobera nyine nko nkandikira ku gasharo kaburaga bamaze kunshobera bati mu izo telefone ntabwo zigikora
mujye munyandikira mbihamagarire ibyo abantu bababeshya ngo bazabangizaho ntimukabyemere abasaba amafaranga bababwira ngo bazabangizaho ntimukabyemere niyo yaba igihumbi kimwe ntimukagitange hari abanyandikira bambwira ngo bafite ababyeyi abakecuru mu Bugesera barimo bakorera babahaye sinzi ikintu babahaye kugira ngo
babangizeho naje gutekereza ndavuga nti kubera icyo gihe twavuganye nka kugira ngo bagiye ngo bari mu mvuga butumwa navuze nti yenda yarabyigaye yarabyanze yarabyihoreye
oya nta kintu
ngaya
nta na rimwe ngaya impuruza y'umubyeyi unganye yashaka umwana we ndamwakira uwo ari we wese nicyo mbereyeho nta waba umushakira agiye asohotse iwawe agiye guhaha umutumye kuvoma cyangwa se bamugutwaye ndatekereza uyu mugabo ukunda kumpamagara kenshi wabuze umwana w'94 uzi ko yagiye ari kumwe na batayo ntibuke yariyo na nimero ntazi yariyo ariko utuye hafi y'imageragere kimwe n'abandi benshi mwese mpamagara mumbwira ibibazo by'abana banyu ndabumva nkabaha umwanya muri kino kiganiro cyanyu ijwi rya Amerika
ni ryari
yahumura ukomeye
mubyeyi ngomba kurekera ariko byarananiye ngeza ndavuga nti amahirwe yanyuma ariko gasharo kaburaga yekani mbishobeye imana yo mwisho kuko ari bitangaza baza kuvuga ngo bayipera ingori mu kugurisha amatashi ubwo sinzi ukuntu nabigenjeje nyine ndagenda njya kuyigura yewe sinzi no kuyikoresha nubu ni nk'ubuntu ngiriwe nuko ndavuga nti havenge kuyigura 2021 ndagenda ndabitanga ndayigura imaze nzari tange nzumva ko bigenda
rwose barakubeshye mubyeyi ntago ugomba kugura tache kugira ngo uvane ijwi ry'America ikintu ukora ni kimwe gusa uraduhamagara uko twandikira utwandikira kwino nabahaye ukatubwira uti
ariko kuba mvuganye nawe ni ukuri Imana igira neza irakomeye ni Imana
amen
ubwo nabirebye gutya rwose ndavuga nti yo wendi ntarongera arampamagaye ubu nari nabigambire ko ejo nzongera nkajya gushaka uko nandikisha nzongera nkandikisha
oya rwose ntukane mugatanga amafaranga yanyu ngo murandikisha ngo mu
Nageze naho njya nguhamagara ku giti cyawe nkaguhamagara nkaguhamagaza ziriya nomero
birutwa n'uko wanyihamagarira mukecuru birutwa n'uko wanyihamagarira aho kugira ngo utange agafaranga wari ukeneye ko kugira ngo ugaburire abantu ko kugira ngo niba uri umworozi
nta n'abana mfite nta n'abana mbana nabo wone wari uwanyuma urumva agiye afite 18 afite 43
komera
ndashimye
umwe arababaye kuba barabigeraho bihandenga mukecu ndifuza kongera gutanga iyi nimero kugira ngo ababyeyi nkawe abenshi bifuza kuvugana n'ijwi rya America mumenye nimero muzaje mwandikira mukaduhamagara tukabatabara ntabwo mugomba gutanga amafaranga yanyu radio ijwi rya America ntabwo rikeneye amafaranga yanyu radio ijwi rya America ni radio yanyu ni radio ya America
kabizi ndayikurikira cyane ndayikurikira cyane
ari radio ya YouTube ntabwo ari radio ishaka abayireba
cyangwa radio yaje kurusha imbabare
ntabwo twaje kurusha imbabare twaje guhoza imbabare twebwe rero umuntu udusanze turamwakira ntago duca amafaranga nuzaguca amafaranga akubwira ko azakugeza kuri rya America uzamenye kwa kubeshya uzambwira uti nshimiye Imana nzamugiraho ntacyo
ni yaje kukwandikira akubwira ati nicyo cyanzanye ateshe ndandikira ubusa
oya abo ngabo ntimukabemerere ntimukabemerere muzajye munyihamagara dore nimero muzajye muhamagaraho nimuyandike mwese aho muri hose ku migabane yose y'isi cyane cyane abari mu Rwanda no mu kareke yaga bigari mushaka kuza
iriya nomero ngo utanga itangirwa na 00 umuntu ayihamagara ukitaba
nditaba rwose ni 00 1 2 0 2
yaje ufite n'ubiranditse n'uburahamagaye hitiza
ehe 7 7 3 4 6 1 0 iyo nimero
ngomba kubaho
kugira ngo tuganire mbaho umwanya mumbwire ikibazo cyanyu tukiganire dufatanye n'abantu benshi bumva ijwi rya America ni miliyoni nyinshi kandi abafite urukundo babiteguye kubafasha kumenya abantu baherereye ni benshi
nani zaguhembera urwo rukundo izaguhembeje uru kuko iby'iyi si byo ntacyo
ibyigisi nanyu
ibyigisi
tuzabisiga ntabwo tuzabijyana
tuzahabijyana
byiza amen namwe Imana ibumva amasengesho yanyu iyumve turi hano dushaka umwana wawe Clementine uwikeza wavuye mu rugo muri 98 ajyanywe n'umuvuga
butumwa yera afite n'izina bakunda kumwita yitwa Gukeza Clementine bakakunda kumwita mwiza
bamwitaga mwiza rero
niba ukunda iri ngete iryo rya Clementine naryo n'ubikeza benshi ntibari banayazi izina rya twese twakimenyereye ni mwiza
yego urakoze cyane mubyeyi
noneho rero icyo gihe yajyanye n'abagiye gutyo bajyana n'umu profeseri nanu umva nta kintu ntabashije gukanda kubwira ko utoshe kiri hari i Kigali nagiyeyo
shaka gasaro kawe uzakabona maze rero shaka gasaro kawe uzakabona wicike intege shaka gasaro kawe uzakabona shaka gasaro kawe uzakabona
iki ikiganiro agasaro kaburaga kiribanda ku bantu babuze mu mwaka w'1994 turi muri komine Bwakira muri sektori ya Nyabiranga hahoze ari prefecture ya Kibuye ubu uhitwa Karungi. Abana babiri barahunganye, ababyeyi babo bari bamaze kwicwa mu kwezi kwa 1994. Abo bana niyo twagira Nuheri na Jeannette Tuyisenge. Mu myaka 30 ishize Tuyisenge Jeannette yakomeje gutekereza ko musaza we akiriho, ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga. Atuye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Masaka, akagari ka Kimo, umudugudu wa Kivu.
Ndashakije umuvandimwe wanjye ntiwabuze, twaburanye muri Jenoside twari turi kumwe, hanyuma tuza gutandukana kuko sinamenya aho yanyuze. Nanjye ntabwo twigeze tumenya aho twanyuze, twe twatatanye.
Mwatandukaniye he?
Twatandukanye turi ku Kibuye hahoze ari muri Bwakira, ariko ngo ni muri Karongi.
Aho si Bwakira mwahageze muturutse hehe? Niho mwakomokaga?
Ni hariho wacu.
Seyiteri yari iyihe?
Nyabiranga.
Seyiteri yari Nyabiranga. Hanyuma byagenze gute kugira ngo mutandukane? Mwaratewe, mwagabweho igitero? Byagenze gute mbwira?
Ni muri Jenoside ababyeyi bacu bari bamaze gupfa.
Komera.
Kuko papa wacu tubyara yari amaze gupfa turi kumwe.
Ihangane.
Hanyuma tugenda duhunga. Iyo duhunga ngewe nari muto kuri we, nari mfite imyaka 4. Yari afite imyaka 7 gushya 8 gushya atarawugeza. Niwe wari mukuru turi kumwe.
Yitwa nde?
Yitwaga ubundi bamwibaga Amazeko, ubundi yitwaga Noheri. Niwe twagira Noheri.
Banumva ko uwo dushaka Imana nibimukomeje akiriho, igihe cyose tutaramushyingura tuba tukimufite mu mitima, twizera yuko akiriho. Reka tuyitumwike izina afite, tumwite rero amazina ye. Urakoze.
Murakoze. Yitwaga Niyo Twagira Noheri, ariko bajyaga bamuhimbaga Muzehe kuko kari agasirino kiwe. Njye ni nako nari nzi cyane kuko nari umwana kuri we. Duhunga uko nguko, kuko papa bamaze kumwishya ubwo nyine niwe wari mukuru ngo yaranshoreye. Tugendana n'abandi, njye nibuka ko twaje kugira mu bantu benshi, ariko sinzi ubwo nyine twafungiye guhura. Tumaze gutandukana wamfashe usanzwe barangira ubwo nyuma mu 2002 ngenda kubona umuryango wanjye mvukamo. Twasezeranye nyine ndavuga ngo wenda yarapfuye, ariko mu kwezi kwashije twaje guhura n'umuntu aravuga ngo mu 1995 ngo hano uwo witwaga Noheri.
Ni bande bamuzanye?
Umuntu w'utugato kuri batazi niba ari umuntu ku giti cye cyangwa niba ari imiryango ishakisha abantu. Ubwo niho twahise tuba ngo reka tumushakishe, yenda byumvikana ko wenda akiriho, twizeye ko akiriho muri make.
Bavuze ko bamuzanye muri Bwakira cyangwa
muri Bwakira. Hari iwawe nyine?
Yego.
Jenoside ikimara kuba nibwo njye gusubirayo. Twese tuturi n'ahantu i Kigali, niyo mpamvu bamuzanye bakabura umuntu umufata ngira ngo niyo mukuru dufite.
Hanyuma uwababwiye yuko bamuzanye bakabura umuntu umufata muri 1995 yabibabwiye vuba cyangwa se yabibabwiye kera?
Abitubwiye vuba.
Yabwiye vuba amaze kumva ko ari ikiganiro cyitwa Agasaro Kaburaga gishakisha abantu ati wasanga byanakorwaga kuri bibiri bya Amerika kera, hashakishwa abantu babuze ababu, ariko nanone kubera ubufatanye n'iyo miryango nka CICR hakabaho kugira ngo hahana hanwe amakuru ababuze abo bashobora kubabona birumvikana yuko wakugirira inama yagize neza ariko urambwira amakuru y'umusazi wawe Noheli warufite imyaka 7 94 we warufite 4 amazina ya papa wawe nyakwigendera papa wawe nayahe
yitwa Pastor Kindi Samson
naho mama wawe
yitwa Mukandori Josephine
ndabikubaza kubera ko umusaza wawe yari afite imyaka 7 ni ukuvuga ko yari azi kuvuga waba waramufashe akamurera yamubajije amazina y'ababyeyi be ibe yaramubwiye kubera ko yari mukuru umwana imyaka 7 abazi ababyeyi be bagiri mu wa kabiri wa primer nk'uko bivuga akaba iyo mubajije amazina ababyeyi be abagomba kumenya kuyavuga akaba yarababwiraga yuko papa witwa Sakindi Samson na nyina kitwa Josephine Mukandori muri kano kanya Tuyisenge Jeannette hashize imyaka hafi 30 mu mezi abiri turaba tugeze ku myaka 30 utandukanye na musaza wawe na n'ubu utazaho aherereye mwatandukanye muri icyo kivunge murahunga hano n'abajya hariya ntabwo uzirengero rye ariko urakizera yuko akiriho n'impamvu iri hano mu kiganiro gasero kaburaga umushakisha niba muri kano kanya Noheli niyo twagira akumva ni iki ushaka kumubwira
icyifuzo cyakubwira ko twebwe umuryango we turamushaka cyane turamukeneye kumubona
ikintu mwibukiraho ni iki cyane ni iki kimukwibutsa ni ibiki mwakundaga gukina iyo umutekereza buri munsi ni iki gikomeye umwibukiraho ukavuga uti niyo ugenda mu nzira ukabona umuntu ukavuga uti uriya ni nka musaza wanjye ni iki umwibukiraho
kumuzi neza o ni umukuru wanjye ni ujye mbwati twakundaga gukina cyane twararwanaga
yego
twamara kurwana hajya umuntu uza kudukiza tukamuterana tukamukubita
birumvikana burya buravuga iyo abavandimwe ba bavumbitse akarenge ukura mwakawe urawunganura wuzi
ndawumva
urawumva ariko ubu ngubu muhuriye mu nzira wamumenya yarakuze yarafite amasoso yarafite amaso manini
kuko papa yarafite amaso manini ndanumva ko ndaya busa nawe ariko njye ntabwo muzi neza kuko gusa yari inzobe
wowe ashobora kuba kwibuka kubera ko yari mukuru kuri wowe wowe arakwibuka mbwira nk'ikintu yaba yibuka inkunda kubaza kenshi abantu hari utuntu abana b'abakobwa n'abahungu baba bafite tubaranga yaba ayo masoso hari ibyo twita mu Kinyarwanda utuntu tutumanzi hari ibyo twita ikibibi hari ikintu kiba kiranga umuntu ku buryo wavuga uti kano kantu ndagafite kandi musaza wanjye ni wenyine ukazi nimubwira ko agafite ahanaha azamenya yuko ari jyewe niki wabwira musaza wawe ukavuga uti rwose Noheli niba uri munyumva wibuke yuko mfite imisatsi y'irende wibuke yuko niki wamubwira ashobora kuba akuziho
ngewe rero si igishanga ryanye nange muri jenoside
yego
nuko gusa yambwiye ko aho ndi bujye hose nari bupfe ubwo papa wanjye bamwishe yaba tena mukoze ko papa bamwishe niba arita gukwica nka papa ngendera muri yose nsavuga ngo papa ndamubuze papa ndamubuze uko niko ari yambwiye ibindi ntabwo ngiye gukora sinzi ko yamwishe
ibyo ngibyo ibyo birahagije ubwo rukundo yari agufitiye kandi yari umuhungu uzi kureba kure iyo nama yakugiriye ni inama nziza iruta izindi
yaramfashije kundinda kuko wenda nanjye nari gupfa ariko yaramfashije kuko n'umuntu wese twahuraga nabwo yambwiraga papa ndamuzi na indi kumena
naramuka yumvise kino kiganiro ntashiti ntagushidikanya azamenya yuko ari wowe umushiki we Tuyisenge Jeannette umushaka mukanye nakubazaga ngo niba akumva urashaka kumbwira iki wakimbwiye muri kano kanya unyemerere ngushimire Jeannette kuba warafashe kino gihe cyo kwiyumva ko utagomba kuterera iyo umusaza wanjye ashobora kuba akiriho cyane cyane uhereye kuri ayo makuru wahawe avuga yuko bamuzaniye mu rugo bwa Kira bamushakira umuryango bakamubura kubera ko mutari mukihari mwagiye mutse mwaraje kuba aho ngaho i Kigali bivuge yuko musaza wawe araho ngaho mu Rwanda ndetse no mu Rwanda ni mu gihugu kimwe cy'amahanga aho tuzamusanga kandi turamusaba kutubwira vuba aho aherereye kugira ngo tubahuze nda bisaba cyane n'abandi bumva ijwi rya Amerika muri kano kanya kugira ngo muhere niyo twagira tumuhe ibyishimo amaze imyaka 30 adafite kimwe na Tuyisenge Jeannette n'umuryango wanyu mwese nawe rero ngushimire Jeannette ko waje mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro y'Imana Agasaro kaburaga ntano kirangiriye mbashimiye kwa mwadu teza matwi abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mundatanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 2 0 2 7 4 3 4 6 nongere nyisubiremo 001 2 0 2 7 4 3 4 6 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.